It's DRT.
Shed it. Baba Kyla.
Yogo on the bears.
Kula divai mama sita. Wakila netu die kasha lipwa. Yes. Kama Dubai kumbe Afrika. Tasipo jirudia ndo shawai kufanyika. Shimo limetema nando. Mindo nimesema wala utaka peace. Mindo na wapenda wale wako this. Mindo na watema oh. Maskini nimepata. Na matako ayali mbwata. Kila napotimba disaster. Kisha disa mlete mami faster. Wanasema nafanya magarao. Kisa nakula bata zaidi yao. Fimbo nazo wachapa mafanao. Na wafanya waonekane bidampa anga zao. Kwani dem wana banana na mimi tu madon wana nitazama chini juu kama deo ya metimba na wakitaka selfie na vimba hizo funga store ya mka jo uko na po bang master leo mini na madoo ya meja bala na weza jaza ndoo kwa chapa na wanyosha paka haters wakizima madem zao na waweka yes it's all about papers what is it's all about wanasema nafanya magarao. Kisa nakula bata zaidi yao. Fimbo nazo wachapa mafanao. Na wafanya waonekane bidampa anga zao. Kwani
wacha kumbali yonge. Kere wacha kumbali yonge. Kere wacha kumbali yonge. Kere wacha kumbali yonge.
Now let the money talk.
Aye ye.
Isulize nani boss.
Aye ye.
Now let the money talk.
Aye ye.
Isulize nani boss.
Aye ye. Kere wacha kumbali yonge. Bele wacha, kumbali yonge.
Baby girl, nimedisa nionje. Nimekwisha nione huruma. Umekwisha nikoleza.
Baby girl,
nimedisa nionje. Nimekwisha nione huruma. Umekwisha nikoleza.
Unanikosha.
Yulo uno gal unanikosha.
Shaka ni si upesa.
So bend down for me now.
Not time to music.